Engeri jokola mwebintu Njeunya Ochusi zorukero range Ndisula mpya Ebibadde bisomebwa abantu Obisangu de Laba unsize kanja kalala Okuva mu buto bwange kulabye ng'olungi ebiro Olungi ebiro Mukama olungi ebiro Kulabye nze n'olungi ebiro Wanonya nze alitagasa
Kulabye nze ng'olungi